Yo, clan, clan.
What? Digits.
What? Oh, man.
This a mango boma, potenga ngongole. Inukuma bweza. Chita kukwada chonde sindika mwela chada kunyumbaku watu pande chikwada ine kukupata poti ndi makuyada after 3 days unayamba kunyada kumandita wakuti iva udada kwa iwala kuti unga kwada boy zomwe ukupanga unalonjeza bubo unipata pafo nangandi chani bambo mukuta wapako unalonjeza bubo. Mango koma potenga ngongole inukuma bweza. Sisa mango koma potenga ngongole izikumbuko bweza. Ndalama muna tengaita jinali na yonchito. Ndalama muna tengaita jinabweleka kunchito. Koma ino mango tenga, oh sabweza. Koma ino mango tenga, mwani riza. Wangongole wangaiwe, uzindi yanka fon. Wangongole wangaiwe, tandivele chison. Wangongole wangaiwe. Kodimiesa unalonjeza tana, unati lelo chichana, unati ukatapa kwa bwana, nanga bwanji ukupangaza chibwana. Obwela unajita kukwada, chonde sindika mwela chada, kunyumbaku watopati chikwada, ini kukupanza poti ndima kuyada. After 3 days unayamba kunyada, kumandita wakuti iva udada, kwa iwala kuti unka kwada. Zomwe ukupanga, unalonjeza bubo, unipata pafo.
Wedge Records.